tome de amiga. Mudou-me de amiga. Mudou-me de amiga. Te lava e sei lá. Mana, mana, mudou-me de amiga. Engarriboron raisa pilot de aspina. Mana mane puto mi jatika. Puto mi jatika. Mana mane puto mi jatika.
Yeah, scream. Yeah. Ya shikwembu to mile dibzatika ntwenga rindo rarisiwa pilot justi kahle kahle meni lava kukhomela lastia eka we I'll never man nijika na khongela shikwembu lava kuntiyisa kahle kahle la life in ya vutomi bzatika na mina swivona la la life in no tshamela na soswa kukonya kahle kahle na me lava kuma ntsako shikwembu everyday I pray. Bati mani voni kuchincha, I swear. Shikwembu no kombelo ni pfuna la kutiphina. Kufana van'wani vana lava tshama kuvatsaki.
Mana mani vutomi bya tika. Vutomi bya tika. Vutomi bya tika.
Kombelo ni katekile kufana na vanhu van'wani vanhu vo lohondlo hi ti jealousy. We Jehovah, you are my Lord, my King. No kombela please mani khale ka rinrila. Oh my Father, tomi bya tika. Kombelo ni katekisa na valala va ta kwata.